Excuse.
Nisipi.
Sikia don ya sema kia predator kitu mefikiria.
Alikuwa kwanza vile kwa kitu amerai marangabi.
Bwana. Amerai ni. Bwana ya chikilisi urai mpoka yani. Amerai mpoka kitamu mpoka alikizake zina age ya.
Zina age ya. Tasikia ni mwamba ni zimengo kwa pipa.
Bwana. Bwana.
Kwa industry. Baka kuroke kenge kwa. Kenge kwa lebo.
Kenge kwa kampa.
Raps keep blowing to get my Johnny man acres.
Rastri play game ya paper na pen. Ka hide and stick iwa common kama jina ya Ben. Na Benjamin si kwenye hip hop bado tu una roll. Kizena si cause it too hard for TV kama red na meta betcha. Feeling deep na piece ya hazy string. Saa mbili car cord kwenye bed ya spring. Una chrome paka dross ten maternity ward. My damn clouded body waki roll my dog. Na how my guest listen we'll check it patron. Kama sense ma kiko na miki mo. Si afadhali ujikutenda ni ya club kuliko. Mahali penye utawai skio kiito. Glad to bless to my BH na kiko. Na mwiko ingine kubwa tena kuliko. Ya kuklet femi si wali die klet man. Ya hu rap funny na mi huwa sifanyi rap.
I keep it gangsta. Yeah. It's a fake kindling. Rider hapa kletsa. Yeah. Yeah. Kama lobster. Fair kwenye flosta. Basta. Basta. Rasta. Gangsta. Rasta. Keep it clear. I keep it gangsta. Yeah. Keep it fake kindling. Rider hapa kletsa. Yeah. Yeah. Kama lobster. Fair kwenye flosta. Basta. Basta. Rasta. Gangsta. Rasta. Keep it clear. Yeah. Yeah. Check in the studio. Any other day nikiwa jime ni hata ni na sleep maristi. Dhani mwana flows kama dope na chinski. Kicheki flow yangu wanga dope viriski. Miuchi uti kwa side cheese yangu ni disti. Manzi yangu wanga mtight kama chupa ya whisky. Na mim tight kwa hi flow na wafrika misi. Wengine kwenye bench na wengine wago missing. Kwenye club wako tara na mini ko too dizzy. Ni breakfast na lunch pamoja na dizzy. Wana rock na sisi cha cracky cheesy. Wengine wana try to kuwa kama sisi. Kwenye mic tuna flow siyo kama kasisi. Lakini tuna make him rhyme kama cheesy. Nashinda kwani dami mekuwa siku hizi. Check it time, ni clutch the jizzy.
Keep it gangsta, keep yeah. It fake kindling. Rider hapa kletsa, yeah. Kama lobster, fair kwenye flosta. Basta, basta, rasta, gangsta, rasta. Keep it clear, keep it gangsta. Keep it fake kindling. Rider hapa kletsa, yeah. Kama lobster, fair kwenye flosta. Basta, basta, rasta, gangsta, rasta. Keep it clear.
Cause I get to a hound nod with the pen and a beast. Show MCs that I roll like a pet from the streets. Tuna kill freeze MCs in the lyrical disease. It's so tight, in the lyrical twist. Now rip East, now West, you can call me the best. One of the East finest, where's it contest? Where's the anticipate, kuniweka on test? I'ma get the MOB, kuniweka on test. Yo, I'm heavy, once I hit the mic, I know I'm ready. I drop bombs, where's the nita mtu crazy? Nikishika MIC, MC, so on a hazy. It's a grown up, stay, to keep hold on steady. Cause I can spit in your face, the return of the ace. Nico back on position, MCs, give me some space. Till I keep up the pace, I'ma in Tokyo Conquest. Nico back on position, MCs, give me some space.
Keep it gangsta, keep it fake kindling. Rider hapa kletsa, yeah. Kama lobster, fair kwenye flosta. Basta, basta, rasta, gangsta, rasta. Keep it clear, keep it gangsta. Keep it fake kindling. Rider hapa kletsa, yeah. Kama lobster, fair kwenye flosta. Basta, basta, rasta, gangsta, rasta. Keep it clear, keep it gangsta.
Yeah. 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 Keep it clear, keep it gangsta. Yeah. 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 Yeah.
Keep it clear, keep it gangsta.
Yeah. 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 Yeah.
Keep it clear, keep it gangsta.
Yeah. 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 Yeah.
Keep it clear, keep it gangsta.
Yeah.
Johnny man, Eka.
Yeah.
Johnny man, Eka.